usedume okwamagama kututhi zathunqa osiza lobuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangene mfana kankomo
owamehluhle owamehluhle
ibizo lami lokuhlabela umsizi K elilibizo engaliphiwa ngabangani bami esakhula sonke nemagwegwe. Ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West lapho engihlala khona. Ngase ngisiyafunda iSecondary School yami eSizani High School. Ngasuka lapha ke ngaqedisela eSt Bernard's High School. Emveni kwalokho ngase ngisiya eSouth Africa ukuyayenza degree lami.
Ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza umsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Ngase ngihamba-ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa i-Royal Sound, nge-sound engineer okuthiwa nguVusa. Ngilama-albhamu amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili uVashiselwa ophume lo nyaka nje 2019 kunyanga le edlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenza labanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 nge yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Ngasebenza ke lapho kakhulu lo bhuti Joe Maseko lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye lamhlanje. Abantu umculo wami bawamkela kahle kakhulu sibili. Ngibona lento kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le i-hip hop lo mculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Mlayezo bani owawutshela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet, ukhona kubo iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye le-Apple Music. Ku-social media mina ngingumsizi K ku-Facebook, ku-Instagram msizi K njalo ku-Twitter.
Ingoma, ingoma, yothando, bathi wabo wagwala.
Uyahlakaza, uthinta ngaphakathi, yiwo phela umdume we huha. Okamsizi K, usiza lobuhle inkomo phela. Onguye besilaye kuhlelo, Fosa, Oza Friday. Mpela viki emnandi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Nguwe my darling, umhlobo wenkomo zami. Indaba yami ngiyayibeka, yeke lukutshela. Indaba yami ngiyayibeka, angeke ngeke lukutshela. If I show you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I love you, would you say it back? Lapha kuwe ngiyazithandela, I don't want to lie. Lapha kuwe ngiyazithandela, I can't deny. Lapha kuwe ngiyazithandela, I don't want to lie. Lapha kuwe ngiyazithandela, I can't deny. Inhliziyo yasikhethe ngekuyitshela ukuthi ithande bani. Eyami ikhethe wena, anzange ngitshela ukuthi ithande bani. Inkanyezi zinengi kodwa nguwe wedila kubo bonke.
If I show you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I love you, would you say it back? La pago en esta nela, I don't want to lie. La pago en esta nela, I can't deny. La pago en esta nela, I don't want to lie. La pago en esta nela, I can't deny. I say so long, we want to see me so. We all need somebody. I say so long ago to see me so. We all need somebody. I say so long ago to see me so. We all need somebody. I say so long ago to see me so. We all need somebody. If I show you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I love you, would you say it back? La pago en esta nela, I don't want to lie. La pago en esta nela, I can't deny. La pago en esta nela, I don't want to lie. La pago en esta nela, I can't deny. If I show you my heart, would I be making a mistake? And if I told you I love you, would you say it back? La pago en esta nela, I don't want to lie. La pago en esta nela, I can't deny. La pago en esta nela, I don't want to lie. La pago en esta nela, I can't deny.